porini, ndege nao angani, samaki majini wanadamu ni kazi yako. Jua lichomoze mchana, mwezi nao